It's two kids, baby.
Yeah, check
mzigo haubebeki hata kaukija na jeki check likipiga deki original sio fake check ikamuaga kutweki tweki kiamuaga kudensi crazy anaitwa Mufasa usilete maringo ulize wenzako wananiita mandingo cheki ni kweli nko singo sha cheki story yako huna tatizo kumbe huna tatizo basi tu bang bang kila likizo kumbe huna tatizo naweza nikachukua nikashika nikaibu sumu
Cheki,
iko chanda nyuma takelezeki unaweza fanya muni akavunje benki ashavunja kabati la bado eleweki cheki sio fake ni line na steki akitembea yani kama anatweki akitokea watu akitokea kila moja ana cheki nguvu sina nitatumia jina wapi skuzi woni ona saini tu cheki shida imeanza amepewa tundinga wapi mtoto anataka hopone yeah unampa mapenzi na bado anataka mapenzi staki kupenda ambapo sipendi so naona tu bora ni cheki baby hapo ne benzi utasket yupo na mshenzi acha wa hate mimi na wa cheki
check.